Great Blessing Beats. Sadepa. Some try business, Dr. Bigray. The Piranso, the Kanye, Super Lam. Zapapa Salavu. Mina de Bokasa, Wamuna Rios. Dr. Bigray.
Love, since I see you, I'm super love, baby. Tipange na banja, useni muzuba na usiku, baby. Nisakupata love, honey. Oh yeah, love me. Ah, itinge chiko ni changa. Wena kuno ni kufase. Nisakupata super love.
Zakasila baby, zaku kondwelesa baby, zaku pasa big time love.
Super love,
itinge chiko ni changa, wena kuno ni kufase, zaku pasa super love.
Super love,
sinifuno danda ule, itinge chiko ni changa, wena kuno ni kufase, zaku pasa super love.
Super love,
sinifuno danda ule,
ni kuni la bed inga suli. Kupase, ni kulangize, jikoni chonzuna, love ya super. Mwe la bwanji, nika kupasa love baby.
Super love.
Mwe la bwanji, nika kupasa jikoni.
Itinge jikoni changa, we kuno ni kupase, nza kupasa super love.
Super love, yangana meso yanga sweetie.
Super love,
mchoka manzi ya chikondi.
Itinge chikondi changa, wena kuno ni kupase, nza kupasa super love. Sinifuno danda ule. Itinge chikondi changa, wena kuno ni kupase, nza kupasa super love. Sinifuno danda ule.
Hey, nza kupasa super love. You for better for us. Leo nika kupasa yonse, ni upo zenital. Ngati ya jepa ni kuino ni uze, use mbila manta. Kambaka kuti ni kupasi letu yonse. Za kupasa love, mina lebo kupasa apu amuna liwose. Dr. Bigron love. Super love. Jiboro tijia tupamera, osa dandaula. Mafuto, yinabwili laife wani. Kambaka kuti za kondana. Kati lova na madenda uwe. Roti kambia kuti. Kote na faka wa mku. Kujumbo na kachena. Makamaka mwana wa mkombo na mamina. Use denda ula. Jipola uduare. Use denda ula kamba kuti ni kupase. Dr. Bigron love. Kuti malo mwala sayi wa manyereta doctor. Asambo na sila mwine. Jipite pite. Olo family planning ni zapa kumwela yonse. Kukukonda chabe. Fakudia sada ndaula. Kambaka kuti uzamba kudia mtunduru ose. Kutu kubia sima yankugu. Saidi pleti ni masosage. Machipisi ya pendinga. Tusipi kini mbubaku.
Itinge chiko ni changa. Wena kuno ni kupase. Nza kupasa super love. Wena kuno ni kupase, nza kupasa super love. Sinifuno danda ule, itinge chiko ni changa. Wena kuno ni kupase,
kwanza super love. Sini funo gana ule ichinge chikondi changa. Wewe kuno ni kupase mzaku kwanza super love. Sini funo gana ule
Blazing beats
super love.
Dajepa
Sometime
business Dr. Bigger. Super love, Dr. Bigger love.